birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tazama la tukuzwe. Asante baba kwa baraka na kukupenda. Na wazazi washukuliwe, baba na mama kwa waraka na kukutunza. Na milango ifunguliwe, iwake mishuma, tuimbe na kufurahi. Naona upendo kwa ndugu na marafiki ukizima kendo, na tunafungwa champagne. Na waona watu wengi wamekuja na vizawadi, na zile rangi rangi za maua na kaki, wakutunza vishiringi. Na waona tungi na nyaki, ila ucheze mbali kwa ndoo za maji. Ona
tamwaga mwaga,
uwata kumwakia maji.
Tamwaga mwaga,
chunga kana umbali yao.
Tamwaga mwaga,
tena na matope tope. Ona
tamwaga mwaga,
uwata kumwakia.
Happy birthday to you.
Usikatae zawadi, aloileta ndo anajua. Koko mezi na mikadi,